have some music. Sing it a boy from the ghetto.
Chichi,
from the ghetto.
You know kikata ya napanda mami suka. Mambo gani mama ya kucheza kama chula. Yeah, kuchezea kama chupa.
Yani twe.
Bono na changanya mambo gani haya. Unavuwasha moto mama na utaki fire. Nipe ask na chanya meni lambe wire. Sasa nipe letsi but nakutana wapi leo. Nasubili yo mida tukafanyi ya video.
Lile body, vile ukinyonga.
Kodi,
mapenzi yako ni matamu. Pasi nipe yote. Wajua vile nimedata. Gali umesha liwasha.
You're the one for me.
Pasi nipe yote.
Wajua vile nimedata. Gali umesha liwasha.
Unavonipa paka moyo unakuwa safi. Asa nguvu ya kuchiti mina toa wapi. Sunajua mwenzako mina kish papi. Tuakumeshe na vipicho uko status. Unite mbwa nipo nimekapa. Siku akatoto nikikacha. Unite mbwa nipo nimekapa. Siku akatoto nikikacha. We namba nane kwa bedu kipinda saba. Chavyuma vyumane moyo mwagilwe mahaba. Kasula zifanane. Watuite pacha, wanasubili tuwechane. Tusha waacha. Walisema tutaachana, sasa kikwapi. Mala tutofika mbali, hapa ni wapi. Mina jiona, mtu wa mana kabisa. Kwa izi lao nazo nipa swezi kuficha.
Mina pona, ule ugonjwa kabisa. Hata siki panda kileleni nafika.
Sasa nipe lazi, but nakutana wapi leo.
Nasubili yo mida, tukafanyia video.
Lile body, vile ukinyonga.
Kodi,
mapenzi yako ni matamu. Pasi nipe yote. Wajua vile nimedata. Gali umesha liwasha.
You're the one for me.
Pasi nipe yote.
Wajua vile nimedata.
Gali umesha liwasha.
Chaps on music. Sing it a boy from the ghetto. From the ghetto. Yeah.
Music Daily. Kinanzaro.